Station 255. A plus 254, baby. Hurrah! It's your friends on this one again. Baby, I see you, man. Chico Zep, rap. Let's go, man. Bell. Bell.
Siko salama kabisa. Naona kama mapicha. Unajuliza mpenzi nimekosa nini. Naona muda unapita. Kila kukicha ni visa. Mpaka raya mapenzi inanisha kabisa. Haya mapenzi ni vita, tupambane mimi na wewe. Na kama shida zinapita tujipange mimi na wewe. Tabu na njama tatizo nielewe. Deli nyumbani kutwa mabala kati yangu mina wewe. Shoga zako watasema kwamba we uendani na mimi, uendani na mimi. Ona mwenzio sina furaha, mawazo mengi sina raha. Kila nachofanya kwa kokara, moyo umejawa na majeraha. Zile tabu na njama tatizo nielewe. Deli nyumbani kutwa mabala kati yangu mina wewe.
Shida karaza maisha do kifunzo cha maisha. So yafanye kama teacher. Sometimes nashindwa kukufisha. Unashindwa piga self na siogopa mpaka picha. Isi moringo 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 nangai. Penzi lisije shuka kasikio la masai. Mama twende Karume, acha shopping za Dubai. Haya mambo ya maslahi vumilia ya tufai. So usondoke nyumbani mamito mama. Shida za nyumbani ni mzigo sana. Mashosti za kodele wananisa kama wanania. Ndameti ni kuwache mama.
Babas.
Bell.